Semfazweni aphandwe likusasa lam hlela emthandazweni makuthethe ubumnyama kuvela ukukhanya emazweni melilali njengeqha zohlala ethembeni noba njana ndizunqama mnalwe likusasa lam zolobe kushuba nokokusasa mangafani mnalwe likusasa lam noba ngekho lula sozaphela umfutho wam awuphela umfutho wam Yafunga soze sishintshe isimo sami Soze ntyafiswe zincane Zohlala ndivuka nhlanganisa iplan Bekunini mane nikhala Bekunzima bekuklaka Tekukoko sangaqhala Nesakhona umzukulwane Ngenye imini kuyokhanya Zinto zitsho zihlangana Bela uThixo zabe nam Namhlanje lunga izinto ndimisa ingqondo ndingabhatyazi Semfazweni aphandwe likusasa lam Hlela emthandazweni makuthethe ubumnyama kuvela ukukhanya Emazweni melilali njengeqha Zohlala ethembeni noba njana ndizunqama Mnalwe likusasa lam Zolobe kushuba nokokusasa mangafani Mnalwe likusasa lam Noba ngekho lula sozaphela umfutho wam Esekhona umoya wam Sezohlanda enyuka landela amaphupho wam Anencama sendilap Nininsiwa ndivuka sekunzima andityali Zohlangana izinto zam Pheli ndlala ndihluthe nam Sekukudala nokonzam Yabona umahlu kwakusafani Bebehleka ndibabuke Andayeka ndaqhubeka Amathuba manevele Bumelele yasondela Semfazweni aphandwe likusasa lam Hlela emthandazweni makuthethe ubumnyama kuvela ukukhanya Emazweni melilali njengeqha Zohlala ethembeni noba njana ndizunqama Mnalwe likusasa lam Zolobe kushuba nokokusasa mangafani Mnalwe likusasa lam Noba ngekho lula sozaphela umfutho wam